bazi na balandeli impilo seyichinjile ivili selijikile impilo seyishintshile sibonga abazali nasenkosini abaphansi nabalandeli ivili selijikile impilo seyishintshile sibonga abazali nasenkosini abaphansi nabalandeli.